amandla kalelo langa uhlasa phela isikhotisa kithi
akanabi nokunaka awubheke uchichi
umuzi kababa wawutshele efusini
akanaki nokunaka awubheke uchichi
umuzi kababa wawutshele efusini
akanaki nokunaka awubheke uchichi
umuzi kababa wawutshele efusini
akanaki nokunaka awubheke uchichi
umuzi kababa wawutshele efusini
Yeah.